Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde, miɗema alalbare no go'o lewru juillet hitaande 2026. Sakiraaɓe ɗum gonɗum heɗaade heejuji amen ɗi lelende mangal muɗum wakkati jon o fuu, min calmini am sanne. Yontere keeɗenaande wadde immadaraji fa reena yimɓe ɗo ɗati leydi amen ndi, ka golleji muɗum fuɗɗi altinere ɓettiine ɗo nogay e jeenay e lewru juin hitaande hikka sisilmoɓe cuuɓeele muɗum o ka woni wadde immadaraji fa yuppita yimɓe jooɗiɓe fa yuppita sera laaɓi amen ɗi, yalla yimɓe ya warta muɗum ana heɓa newaade. Fedde ɓe noddirta conseil national de transition kañum ɗo tabbi talataare keeñem sariyawol jamirowo juingol gollirgal ngarowo haybude kabaruji ɓiliɗi e golle yigaji e leydi amen ndi, fana muɗum ka yo fa anda kabaruji ɓiliɗi e kanŋe amen o hono yarta. Sakiraaɓe ɗum sembe kabaruji ɗum jogani am kikiɗe hannde, bisimilla moɗon ɓe heɗade men. Immadaraji fa yoppita sera laaɓi amen ɗi, ka golleji muɗum fuɗɗi altinere noga e jeenayi lewru juin lelindi e mangal muɗum fo eɗo windi ele immadara kertanaɗo ɗum yontere kertanaɗo wadde immadaraji fa rena jamande e dow ɗati ɗi. Oɗo golle ka feddene noddirta anaser kañ e mangal paɗa en leydi amen ɗi, kañum en wondi waddude ɗum fana majjum ka yo fa newnande yimɓe ya warta muɗum nardo yimɓe gonɓe ɗiɗo sera laaɓi, yalla ana yoppita ɗum fa keɓen famtare anni ko keɓanmi on dow majjum ɗo. Fettan Ousmane Ali Boly.
Wolof fo bugu deyande gonde ley commune Tataɓo Bamako sooda sotte ana kaɓe ƴaɓɓotoɓe dow laawi fay e taruɓe dulla kutteji ko gon dow muɗum. Julaɓe yogaɓe kollitinɓe wiide paɗe inde muɓen haale mbi ngala nokkuɗo mbawi yaade so wona jooɗade dow laawi ɗi.
Wona kammar miɗen jiɗɗi watta so min jooɗo sera laawi ɗi min cotta, yimɓele woɓɓe waram jooɗo yeeso amen uddami, min jiyatake to min goni to. Fay goto yiɗa sottude sera laawol, min gaɗan ɗum fa min keɓa komin darono saɗɗaji amen ni.
Hitande hikka nde yontere keƴanade ndenago dow laawi fawam dow sisili yoppugol laawi forba. O golle waɗinde hani waɗede ɗum wonno ko yowɓe dow laawi ɗi yogaɓe ko kollitiwide.
Ana tiiɗi san keɓa laawol ngol ɓertotoɗale on ɗo nokku, soɓe gaɗi immadaraji fa ɓe yoppita laawol ngol ɗum kayo hunde moƴƴune. Kasaraji kewɗi ana waɗa ɗo ɗati ɗi, wona yimɓel dorbotoɓe mobilaji na ɗum motoji ɗi, saabi minta ɗum jeeyoɓe sera laawi ɗi kañumen woni sababu.
Ɗi immadaraji e ribbude yimɓe dow laawi forba jukkinan fa joyi lewru juillet ndu ñalawma timmode ɗi immadaraji yontere keƴanade ndenago dow laawi.
Hulliti am jomɗo kabaruji ɗi fuɗɗata ɗo fa wawde hamcande hoore jaagu kangele leydi amen ndi. Fedde ɓe noddirta CNT ne ka tabbi sariyawol talataare capantati lewru juin le leydi amen ndi, jamirowo juingol gollirgal ngarowo humanade golle majjum. Ngal ɗo gollirgal foroba golle muɗum kayo yewide kange iwole damaji to fa to le yigaji tuskoy gon ko le leydi amen ndi, fa keɓen famtare anni ko imirana kilo mayga heɓanem dow majjum ɗo. Fettan Ousmane Ali Boly.
E wi fedde humaninde yigaji ley sente ko ɓuri hewde e kange ko golloɓe golle damaji ittata, wala ko laamu o famini ɗum sanne. Leygol ƴewtugol laamu o ko yiɗi e hewtude ley temedere fo capanɗe jiɗɗi e kange keɓete ley duuɓi ngaroji sini nde gollirde fuɗɗi golle. Fedde Uma SP wi muɗum waɗan dow kange damaje kañe ittiroɓe ni tan, nde latto sababu du fa ande hono golle muɗum yarata e ndenago keɓal mum. E wi gouvernement o ngol ƴewtugol daronto notade ko taykita hakkunde kange keɓeteɗo kollitaɗo lemmali medu hono yaltinoɓe ɗum caggal leydi meɗen ndi worri. Ko heewi eko yaldata e kange ana waɗira dow nguykaji.
Fewde ɓantare fewde yiti mawri ɓantare leydi Amérique ɗuɗon duuɓi teme ɗiɗi capan joyi muɗum ka Bamako ɗo gollirgal maɓɓe ɗon keƴat maɓɓe gondol on ɗo nokku kañum ka landini jiidal hakkunde makko e gouvernement. Yimɓel gouvernement e leydi amen fayetto keƴaɓe leyɗel goɗɗe kase gonɓe ele leydi ele haala makko ka kanko ambassadrice leydi États-Unis ɗo woni Rachida Kor Hanen, kañum ka holliti wiide ana yiɗi leydi amen ndi jam warta ele muɗum, yalla eɗo heɓa yerwude fa keɓen famtare anni ko o wi Mahamad Baba Kunta ɗo.
Ko jiɗum Mali fu laato gootum jirwuɗo hoolaare du waɗa dow ko warata. Laawol ngol yaafinayi malinkooɓe le nde yambere hakkillo amen ana yimɓe fuu e yonkiji muɓen keddi le masibaaji ɗi. Giɗiraago hakkunde leyɗi men ɗiɗɗe tiɗɗallaaji ngaɗɗi dow muɗum, kaa miɗo jogii taƴaral Mali daronoto yirwere muɗum malinkooɓe tawdete e daande États-Unis banngal gollidal laaɓungal e lobbal. États-Unis latto du leydi gollidoondi e Mali do gollidal moƴƴungal.
Sijo Tamani mo Fondation Hirondelle ɗo Mali ɗo kañi e gollidimɓe muɗum radioji e téléji Mali Irtel e dow faaba muña coopération Suisse, coopération Espagnole, Union Européenne e gouvernement Norvège.
yewtere amen zoom sur nyalamo hande o kam mi garam haltande o mo yimbel kam en kaso ni bam mi fa kam tobi tam tuni mu en ko jogile galleji mu en fu yaltina yoppa ele ndiyan dan fa kemen famtare samawdu samasiku wonko haltanta en do ben do yimbe
so kamo fuddi wordi tan don e don jatta sarabe sukabe rondude kaaki mabbe nyamaaji yupoyde le fonseji di dum do yu tawangal le ngalure bamako yo alhali muhinni jati kanko debbo modon lolirdo bamnata so no yi kamo ruuni tan landinan kaaki nyamaaji mako kamo fuddata tan ronda kaakul mako heddamu ewno sukabe shaka waddu matla kiddo musa patjegitin arkile kiddo e kany dum kadle modon cikkide de njatne di fuf fay hunde patti heddo o yida fi wasude nawtrade odo wad tu mo hebata ki sato fuf yupudi kala ko woni nyama le galle makko non ko non dun basulu njeyo nyamduuji do medda kanko dun pubel ngaji makko di fuf o yupata le fonseji di ni kala wattu su kam wore ka en meta tay kade wide ciagal tubuji di bonondaji jukitoto sabi di do nyamaji di chukkan fonseji di fuf njem wasan jabbade denno sato lato bonondaji njem sakirabe non kede tobe andon wide fonseji di ngada fe nokuji di nyamaji njupate mudu hinade dun dun yu jati raf pingulu den kaako
sakrabe min jootu am san hedaade men fajja fe nokkudo o seeda min garam nantinde om yawtere am ma hande min jogani om kikide hande na wassalam rafinde na wondo dati amen dilo nyalamo hande o kanyon ka latike sababu wuytude nabirde ciagal san jaaguji le on do nokkudo on hakkune leedi amen kan e leedi kerindirde e mudum di le lamu kaye leedi balegi lamu kaye region battido leedi senegal mauritanie kan e lamu guine yimbel jogibe kaborde gidal di watta fewde yimbel le on do nokku kanyon ka latike sababu nabirde ciagal san ku kebal le on do nokku fa keben famtare anni ko nela no da amen kertanado yaade tum ko warti heban em do majjum do fetango mo do samaseko kanye e hore am ki region
lelu mo kay to guji purdingaji kewdi tidi ane majji kulle kecce e tew do holitir rebe yogabe le nuko
arande kilo pomme de terre but chapan jidi yade but mal hemere bambara yeyirten ngal nyalamo hande o sa itay but temdere e but chapan joyi a hebata dum loko wala le lumo amengo kilo tew mo giye woni mudum but temede jitti arande sa hokkanoma usinere kulle kewde bawda no sodirde dum ngal nyalamo hande o faiso unay didi tammuda e juude mada hebata ko jidda fu
nu satisfait
julabe hebe mimi hala kado tidalla mamadou boussedio fatmata yu chotto kulle kecce to lumo kay be cediki kado tidalla e rafibe gollo kulle yogaji
wala pomme de terre bor
chakuru pomme de terre arande unay didi de nyalamo hande o sa do fay unay didi temen nay unay tati se fa hebata dum tew o na tidi fa jabbiti ngari sa itay million na do million kan ko fawi a hebata dum so wana dubi chakiti di minen ka abada mi meda yide dum
ti njahoji ngalure kay fuf hande woda sona kay bamako fangude baflabe e manantali kanon transporteur ngonbe du ngul do datul suni njottike dande mayo bafi fudan yide tampere sabi taccugol mayongo horejo guldire honde transporteur en kay Umar Cisse mimi hala telaji di
actuellement
nyalam hande o mobilaydi kina dowte warde bamako badale juldene mobilay yogaji wari bamako convoi chakiti do ka talatar jati iwi dom ya warta wana ko newani minen transporter en be fi e wakat jongo
beradi telaji ngurdam rafindana gu do datidi ngadi helloji kiwdo do kebal merikay bangal mudum kedanna demba traore kumi do kabaruji le merikay
no taxe quand même
usuluji de yimbe ko salato yobude dum ko anay ko lawungul tacchako marchandise ngaydi warta client embe boya tayi yottaki dum fay kambe client embe hore fabe immo nokku goto be pata nokku goddo kasen mana ko niwi
din locality ayno autre
salato yobude usuruji bitugol kebal commune o dido ko treji di fufu na kada yiwere gulle jogaji di nafata jamarande hon holtiri kanko traware o
le payment
yobugol usuloji di noddirta tederel commune wawa yaade ciagal mudum fami darna sodu le kol mi darna sod doctorore na do mi itta goriya jondiam be torto fu kalsi dido usuloji wadirte meri wana hanin ko tawre kalsi fa darono dido saddaji fu
be dadi telaji kebal region o rafinde na gudu dati kay na mate sanne le kebal leedindi sabbi région o na herondri Senegal Guinée Mauritanie de do ledde fufne na jogi mayoji geci